Nipigie simu sipoke uniulize nani. Nafanya kublock ile namba ata usiulize nani. Wanki posti status una like una view yani. Wanavyo viposti ata vienda ni na yetu stuesheni. Sawa na ficha yangu aibu, nimekuchiti ndiyo sababu. Ama nifunzo neni adhibu, why hutaki nipa majibu? Baby si unajua kwamba kuna bahati mbaya, we ni binadamu sikatai. Nisame mwaya nilichokufanyia, hata kwa wanyama kifai. Niliahidi kwamba tutafunga ndoa, harusi yetu itafanywa Dubai. Ukinisame mama yote tafanya, sirudi tena na pawalai. Oh baby, mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadumu kidogo. Sasa baby, fanya unisame mama njonjo, usiliache pengo. Basi baby, naomba pokea simu yangu, minataka tuonge.
Minataka tuonge, minataka tuonge, minataka tuonge, minataka tuonge, minataka tuonge, minataka tuonge.
Tusiachane my lady, mina wewe wakupendana. Imefika stage hadi mina wewe tunafanana. Nakupenda kiukweli, usione kama nakubana. Kati ya wote yani wewe ndo umechaguliwa na mama. Waone wale wanaona kisa na kupenda, wameanza kunipenda waone. Mara maneno ya kuponda utanipiga chenga waone. Kuadhirishia na kupenda watazame kalenda waone na vyopotea.
Walijua utaniacha solemba, sekundo zinakwenda waone.
Mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadumu kidogo. Sasa baby, fanya unisame mama njonjo, usiliache pengo. Basi baby, naomba pokea simu yangu, minataka tuonge.
Minataka tuonge, minataka tuonge, minataka tuonge, minataka tuonge, minataka tuonge, minataka tuonge.
Mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadumu kidogo. Sasa baby.